akatuma VIP. Na mtaani ni ma IDP. Wanachocha sana kwenye Insta, Snapchat ama Twitter. Deli wako klabu kata maji, na keja yake ilikatwa maji. Wakipanda ndege tu ma selfie, wameshinda mpaka wale wasafi. Wana tu mix crew kama kafi, na daily morning kama shafi.
Wanajichocha, 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 wanajichocha. Hawana kakitu, wanajichocha, 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 wanajichocha. Hawana mashow, wanajichocha.
Mbonga kuhusu tu maganji bro, hii story basi wewe kuhusu jo. Mokipenda the don tata, Mr. Moneybags Baldo na pamba na stories za machocha basi misimo. Nina piga masinema pale decimo. Salamu za mapesa nina shikamo. Marasaba, marahaba. Mini manimo. Nipate na maganji mini animo. Na kama ni maganji mina getimo. Stories za mababa misimo. Stories za machocha wacha brother. Funga domo tupatane kwa kiwanja. Mitaa katikati kwa wajanja. Propaganda na bado na wamanda.
Wanajichocha, 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 wanajichocha. Hawanaka kitu wanajichocha, 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 wanajichocha. Hawana mashuhu wanajichocha.
Miaka 13 kwa kiwanja, bado mademu wanapaka wanja. Wanakamshuhu na wanakanja, unajua makini kwa mjanja. Hakuna kakitu wanadai dai. Nimenyo wa freshi bila die die. Walikuja juzi washa die die. Bye bye, mina yo baby. Bugu bugu bado mina jigi jigi. Fresh na tafuna kama bigi jigi. Spendi vitu ndogo leta bigi bigi. Bigi bigi, ndoza bugu bugu. Wanajichocha, wanajichocha. Wanajichocha, wanajichocha. Wanajichocha, wanajichocha. Hawanaka kitu wanajichocha. Wanajichocha, wanajichocha. Wanajichocha, wanajichocha. Wanajichocha, wanajichocha. Na hawana mashuhu wanajichocha.
Yeah, si wanacho, cho, 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 si wanachocha.
Na hindi chocha tu, ya kuchocha tu.
Si wanacho, cho, 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 si wanachocha. Si wanacho.
Magic finger, boo 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 boo,
come back, come back.
See what I chocha.